Yeah.
GettaTunes.com.
Sometimes you can't get things what you want in a life because you're not responsible for that. You have to wait for that. It is all about time. Yeah. Yeah. Wait for that.
Warrior. Warrior.
Cholinga chake tukunali kuteteza chifuka amatiwa inalisana kwani Tawi yanga Cholinga chake tukunali kuteteza chifuka amatiwa unalisana cool Cholinga chake tukunali kuteteza chifuka amatiwa unalisana cool Ena amadabwa chito sindi yipeza Ena amadabwa chuma sindi yipeza Ena amadabwa banja sindi lipeza Ine ene la kutiwa kutizo sendi ntawi Because I was a lead and then simu nandipate Muka nandipata ndina kapanga chibwana Out of debt because I was a too childish me Out of gone Out of debt Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa inalisana kwani Tawi yanga Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa unalisana cool Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa unalisana cool
When you see me bust a record smile by me fierce Me just can't say everything agrees to me When you see me bust a record smile by me fierce Me just can't say me have no trouble me Me carry Can't me know that all the things I'm out of time And me know that one day it gon' bless my way I could've been killed if I got rich in life For the first time Ena amadabwa, chito sindi yipeza Ena amadabwa, chuma sindi yipeza Ena amadabwa, banja sindi lipeza Ine ene la kutiwa, kutizo sendi ntawi Because I was a lead and then simu nandipate Muka nandipata, ndina kapanga chibwana Out of debt because I was a too childish me Out of gone Out of debt
Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa inalisana kwani Tawi yanga Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa unalisana cool Cholinga chake tukunali kuteteza Chifuka amatiwa unalisana cool
Music at www.getatunes.com